Mzee, ya recorder for
Erusalima Bunyasi Lato Nelituko
Erusalima Bunyasi Lato Nonifalona Kelelu nyala nakachenu Seuni chonga kanga minwani Kelelu nyala nakachenu Soni bonisa mikwaya Kekili umutu wangana Ingeru saizi mwabunyasi Kekili umutu wangana Lato lononifa mwabunyasi Kelelu nyala nakachenu Seuni chonga kanga minwani Nyala na kache nusoni wanisa mikwaya
Lakini tisika sakona kufela Kulika kubilaela Mapakati ni muba kulaela Nikuni shola manishwa ula kumina Kusana zese ni bulela Awalule kafundula basari kumina Fula kusana zeni kabulela
Ele usalima bunya sirilato Nelituka
Nelituka
Ele usalima bunya sirilato Nonifalona
Neunifa
Nyala nakachenu Seuni chonga kanga
Weda
Kelelu nyala nakachenu
Weda
Solibonisa mikwaya
Zamstreammusic.org
Kelelu nyala nakachenu, soni bonisa mikwaya.